Don't bother. Don't bother. Don't bother. Don't bother. Don't bother.
Don't bother. Tabasamu juu ni meza ya mabrada.
Don't bother.
Toto mbili tatu kutia lada.
Don't bother.
Daraja mbili ngalilo. Daraja hili wada ni masura.
Don't bother.
Daraja mbili ngalilo. Daraja hili wada ni masura.
Ati. Don't bother.
Nasikia kuna tuzo mpo kwenye listi. Nasikia mnabebwa kwenye maplaylisti. Nasikia mnaundugu na hawa journalisti. Na vipi kusu hizi beef za kule na huku. Sijui kusu beef chief minafuga kuku. Wapi nani lini? Who when why? Who am I? Maswali kispy. Una wifi? Wifi sina chief mini kuna wife.
Unaandikiwa na niki?
Sijui yo kalamu jomba naandikia biki.
Unatoa nyimbo nyingi?
Sikumbuki kutoa nyimbo minatowaga hit. Eti who am I?
Tabasamu juu ni meza ya mabrada. Tukutia lada.
Don't bother.
Daraja mbili ngalilo.
Galilo.
Daraja hili wada ni masoro.
Don't bother.
Daraja mbili ngalilo.
Galilo.
Daraja hili wada ni masoro.
Awesome. I tell them niggas don't bother. I be in the East Coast getting Mozaga. I be in the land of my forefathers. In the club spending rands on them gold bottles. Yeah, I'm with Joey in the squad. TZ make a star, I be going hard. Ain't it funny how these niggas used to hate? Now I'm 777, got Ugali on my plate. Busy sikelela, Mungu ibariki. Speed it acapella, speed it kusaka hella. Keep it super mega, long way if I drop the top shayela. Bega. Cover the combo. JHB, that's my stronghold.
Stronghold. Don't bother.
Tabasamu juu ni meza ya mabrada.
Don't bother.
Toto mbili tatu kutia lada.
Don't bother.
Daraja mbili ngalilo.
Galilo.
Daraja hili wada ni masoro.
Don't bother.
Daraja mbili ngalilo.
Galilo.
Daraja hili wada ni masoro.
Don't bother.
Si lazim singi pale shamba usikai kire. Nanunua shamba heka na tektare. Mchaga na mpare. Uchungu na ela ndo jadi. You can't separate.
Separate.
Chektare. ID uliobale. Maisha kuwa mtu mzima tena wezi ombade.
Ombade.
Watu watakusaga kama gombade. RP lalbade. Sinoni daraja be. Kimia siweni lose. Geri naleta geri ndo geri na zidi bamba. Geri weni mbuzi takula kwa urefu wa kamba. Geri tulizipanga juu tulisanda. Kutumia na kiringi ringi ni kukata ringi ringi. Lishilingi lingi ziwe mingi mingi kwenye matumizi huna wa. Wano siwe dingi dingi mina tengeneza waleta mboyo yo mingi mingi.
Gavago the winners. Play your position, don't get too comfortable with us. Realists and niggas are what I see in the mirror. Business is business, I'm getting bigger and bigger. Oh no.
Tabasamu juu ni meza ya mabrada.
Don't bother.
Toto mbili tatu kutia lada.
Don't bother.
Daraja mbili ngalilo.
Galilo.
Daraja hili wada ni masoro.
Don't bother.
Still in the show, we're taking it from. Double the session, double the money. She feeling my flow, I'm taking your money. What you thought? You can't tell me nothing. Now real on the beat, huh?
The industry.